This is the African music mix on the Voice of America.
Looking for tunes? You've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Baby. African Music Mix, where genius meets rhythm on The Voice of America.
Yeah.
Travel from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all the points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
Linda, magari mawili yamegonga na mama. Ilikuwa asubuhi na mapema, jua linachomoza, yes. Ndipo nilipatwa na mshituko usiosemeka mama. Niliposikia habari sana kwenye daraja la Salenda, magari mawili yamegongana mama. Yakatangazwa majina ya watu waliokuwamo kwenye ajali hiyo. Moja wapo kati ya watu hao katoka bila kujitambua, mikono kichwani, huku ninalia. Mbio kwenda hospitali, kwenda kumuona mpenzi Zuwena. Mami Zuwena, ompenzi Zuwena, ompenzi Zuwena.
tuned to the heartbeat of Africa, the African Music Mix on The Voice of America.
Man.
the best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Matele matote mutu wa chambui Mwengu bazu wa kunde
coming to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
Want to hear the best music? You've already found the place. The African Music Mix on the Voice of America.
Da, 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 da.
brings a smile to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
Thank you. Awusa, Awusa.
Wala ile diapa la imata le mwanga la ila dispari. Diapa rema mama mwanga la sino to wa ikorte to aujourd'hui. Rema mama mwanga la diapa. Diapa rema mama mwanga la sino to wa tweke ka aujourd'hui.
Fadil Bayezo, les amito du nord. Linda Nada, Adil Bayero, le playboy. I'm